This is high grade music.
Hey y'all, it's me.
It's Alia. Yeah.
I'll never give up in my life. Kobara kaza baba na mama.
Katonge, mwisho witwe shuja, ubebe vikombe. Ngazi ulizo pandisha, kushuka chinu sikubali. Kaza kamba safari bado, muda ndo huu sizubali. Hawapendi kushiriki, kwenye mambo yako wewe. Wakuone unadhiki, waondoa chekele.
You are